Matonizo, oh.
That makes the heart like fire. When songbird was a pull of that, no, hot fire, hot fire.
Brand new banger. You're jamming with the hottest disc jockey.
Yeah. David. Watch a Moses looking like a baby. Moji and Jabi, we drop this a heavy. In Christ we party, in Christ we raving. Paki uliza, pa show in Christ na jibamba kabisa. Tell na jigamba kwa Jesus. When we think about what he has done for me, day blessings coming.
Power. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Kama loto niwe na kakitu wa msoto sicheki kulia kush wako na tulia kama mtoto wako nimewahi kama loto niwe na kakitu wa msoto sicheki kulia kutoto zina kamtuza mtoto kukuacha ngumu kakoto mini wa Yesu siko soko wake nina interest kama popo oh wewe ni mwema leo ata TBT wewe ni mwema leo watiki, nimesikia wakisema kuwa we ni mwema, nimekubali. Nimesikia wakisema, utatenda ukinena, nimekubali. Nimekubali, nimekubali, nimekubali. Oh na 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 na, nimekubali, nimekubali, nimekubali. Somebody call, Masi Masika, ata kushoye ni mwema. Na umuweke kwa loudspeaker, arudie tena. Sita bonga juu ya viwete walisha tembea sita bonga juu ya mapepo tulisha kemea oh, oh we ni mwema leo ata TBT we ni mwema leo ata TBT nimesikia wakisema kuwa we ni mwema nimekubali nimesikia wakisema utatenda ukinena nimekubali 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 masterpiece nimekubali masterpiece nimekubali oh nana nimekubali nimesikia wakisema kuwa wewe ni mwema nimekubali masterpiece wakija wakisema
ajatatenda
ukinenda
chini ya mwa chini ya mama chini ya mwa chini ya mama chini ya mwa chini ya mama masterpiece nipate chini ya mama chini ya mwa chini ya mama chini ya mwa chini ya mama chini ya mwa chini ya mama masterpiece nipate chini ya mama
bibi vijana wazee shikamo ana try kuniita sitago shetani anipati moa nampa tege kawa ya demo masterpiece masterpiece nataka blessings nataka peace masterpiece masterpiece nataka blessings ebo you won't get a peace nikika kwa shetani sitamea ananiseti na hata nichomea nikika kwa shetani sitamea so I'm not there shetani sikutaki kwangu wachana na maisha yangu wachana na wokovu wangu niko chini ya mwamba
Maringo, tupa maringo, venga maringo. Anataka mutoni
mtoto wa president. Minajua provider wa president. Unataka kakitu, Mungu ndiye wa kakitu. Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu. Mtoto wa Mungu, pesa makaratasi, yeah. Oh, 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 ya nini? Oh, 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 oh,
nisho di baba.
Shima na kwanzo ya nini?
Umenishika hauni yachi, kwanza unanidunga makaimati.
Nakuwa rafiki wa dhati, ingawa sometime napatana na umati. Kama tuda na kuuza bei dhati, we wa dhati. Umenishika hauni yachi, kwanza unanidunga makaimati.
Hajawahi ni angusha.
Hajawahi, hajawahi. Hajawahi ni angusha.
Hajawahi, hajawahi. Hajawahi ni angusha.
Hajawahi, hajawahi.
Wakayole, amenipa moto wa balokole. Daily anifunza utadhani niko kole. Wake niko fully, fully. Natulia tuli, tuli, tuli. Za shetani misi kuli, kuli, kuli. Napafunga kaki fully, fully, fully. DK kwenye bed.
Hajawahi, hajawahi. Hajawahi ni angusha.
Hajawahi, hajawahi. Hajawahi ni angusha.
Hajawahi, hajawahi. Hajawahi ni angusha.
Hajawahi, hajawahi.
Hajawahi, hajawahi, mina ye kama suti na tai. Kutoka nizaliwe uwaro, ah, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mgaro, jina lake juu Kilimanjaro. Kutoka nizaliwe uwaro, ah, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mgaro, jina lake juu Kilimanjaro.
Shida zako ni ndogo de, ay. Anakucha kide, everyday. Uki complain, jia holiday, ay. hizo vitu ndogode. Mbele yake dogo dogo kama odede. Ai, na mbona shinda ukilia kusota hizo vitu ndogo. Kaburi ni alishinda kakifo hizo vitu ndogo.
Vitu ndogo ndogo zisifanye ni siku imbie bao. Mr. Silvia ndogo ndogo zisifanye mini kumimie bao. Shaspa
nasema gospel lazima ye. No, you know, hey, gospel, gospel, let's see my, let's end the fire, end the, end the fire, gospel, gospel, end the viral, hey, Duki dance, quara, quara, yo, Mr. C. Deso,
Shaspa,
let's see my gospel, let's see my end the viral, hey, Duki dance, quara, quara, no, you know, hey, Tanzania, Kenya, na Congo, jina la Yesu, litafika everywhere,
Mungu.
Enda chini maka chini ni Yesu tu. Niyo situ na amini mikono juu. Na kombi ya weka juu. Hey, jina la Yesu litafika everywhere.
Tuna kwara kwara, kwara kwara, kwara 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 kwara.
Tuna dansi ya Yesu.
Tuna kwara kwara, kwara kwara, kwara 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 kwara.
Hakuna kama Yesu.
Tuna kwara kwara, kwara kwara, kwara 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 kwara.
Tuna dansi ya Yesu.
Tuna kwara kwara, kwara kwara, kwara 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 kwara.
Hakuna kama Yesu.
Na step on the enemy, step on the enemy. Oh, ati tuna step on the enemy, step on the enemy. Wanasema gospel si ya wajanja. Wakristo na mashida wana majanga. Shetani tunamzika hii ni matanga. Na nguvu ni za Yesu si za waganga. Kunja mungu, enda chini mpaka chini. Yesu, Yesu tuna anani mazika. Na kumbi ya weka juu.
Nimevumilia sana, nikingoja miujiza kwa magoti nikaomba, mabaraka na kisa. Kama ni kazi nimefanya hiyo, nikaomba nikangoja hiyo. Wengi wakanisengenya hiyo, ila sijafa imani yo. Fanya miracle, wacha waone. Ulinitoa Narok nikichunga ng'ombe. Fanya miracle, wacha waone. Nitawala kama wake miali nitagua. Neno lake mimi nalitambua. Itua warigino na nubabalai. Ayo, 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 ayo. Fanya mamirako, wacha waone. Uli nitoa Narok nikichunga ngombe. Fanya mamirako, wacha waone. Uli nitoa Narok nikichunga ngombe. Kwa mapenzi yako unatenda. Baba yangu ushindani nao. Maadui wakisema sema.
Takatifu, jua likiwaka linawawakia wote, wengine janda janda, wengine waminifu. wengine takatifu. Jua likiwaka linawawakia wote, wengine tanda tanda, wengine waminifu. Fua ikinyesha inaonyesha wote.
Penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, tumana mina eka. Niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta. Kuanguana, penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, tumana mina eka. Niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta. Mungu wangu wana penda, penda, penda. Na sando mana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wana penda, deka, penda, deka. Anani, penda na deka. Mungu wangu wana penda, penda. Penda, penda, na sando mana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wana penda, deka, penda, deka. Anani, penda na deka.
Mwita na come through, omana na msifu. Maombi ya na jibu, oh yeah.
Beta, kuna wenye dhambi, wengine takatifu. Jua likiwaka lina wawakia wote. Wengine tanda tanda, wengine waminifu. Fua ikinyesha inawanyesha wote.
Yeah, yeah, yeah. Brings me to one thing. They call me feel like you met me. Yeah, 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 Jack, 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 Jack.
Baba, mimi jisunda. Kama baba yako mimi nimejikunja. Mimi sirudi nyuma. Umenitoa kwa giza mimi naona. In everything that I do, wacha ni kuombe ni kuabududu. Kanitoa kwa dhambi, kaniosha mimi, kanifanya mimi chombo kipya.
Don't let me go, hata nikiwa slow, baba ni show. Vile minita flow.
Mwambie Farao, tumetoka Misiri. Mwambie Farao, tumetoka Misiri.
Umenitendea, ndakushukuru bila mikuchoka. Kwa madhena umekuwa theya, kwa mashida mina toka nikiimba.
Hallelujah, 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 hallelujah. Don't let me go, hata nikiwa slow, baba ni show. Vile minute of love.
Shule yako, nichukue.
ngombe